Shanky Supplier.
Una mwezajini
kuwa makini, utafisha bikini. Mixa kimini kama Jasmini, kama vile ane msani simi. Mbona dini, optioni makyo sezeni. Albaina tatu, basi shunga ulimi, utanyonyo kipini. Basi piga chini, chini ya ufungu. Akia mongo, utashikisha rongo. Bola wende kogo, ukateze dogo. Sina kubuga mamdewe ya kogo. Alubena tato vepi Sombiro Ashenwa Cuba. Show zangu mbofu, nikila mbanda ndupo na natoka mapofu. Wengi wa uwezi, wapembeza ndofu. Bola tawozu, gona unachofu. Kidevu ni nakofu, alama ya reli. Shule eni sijawai kufeli. Masema taxi, engi biology. Kwa jini MC, mzee wa technology. By the way, Andy was Zology. My mother, Willie Lewis, be the best your man in the world. Ha! Albina Tato, back up, prison in Segerea. Tuna choma body, tuna gula chodi. Nato de pekodi, kama mdogo godi. Sadodi, choko pare choma bogi. Choko pale kula chode. Shenya Cuba ufepu Kindamba Adini deleva kwa Anyoka Mac Shadow, Shemeji Sula Mbaya, Adia Bibi, Alwena Kato Vip, Sobio, Kiniwe Mbaya. Tunakubatiza kanisani, tunakuita Gaga Sula Mbaya. Cha kwanza unabaya, ila zingatia usiende uko Temeke kwa malaya.
Take five now.
Shanky Supplier.com.